You're listening to the African music mix on the Voice of America.
No Shelembi. How can one people be fighting over two persons? Nonsense. BB. My family. That's how we be. Yeah. My Nigerian people. Atideo. Atideo. Yeah, Taban Shere, woman berry, Tani Shere, big brothers, one Mary, one Beru, one Queru, one Salo, Jackalo, Babon, Tabari, one, what it talk for one, share for me, Taba Ferry me, Ati Bummy, Rex Ben Lele Bami, Taba Fejo, Taba Lobo, and Maduro, a bear. That's right.
Big brothers,
here she goes, every bush and ring with sexy toes and sexy clothes. I'ma get young girl, Jack Alo Joe and get Bokwa. Me, Roboto, would that be a model? You can pick this record up at your local store. But everybody, do you really want more? Oh yeah, let me see you all on the dance floor. Come on. Big brother, show for me, bow. Cherise, show for me, bow. Natural born, show for me, bow. Nigerians, show for me, bow. Yoruba, show for me, bow. Hausa, show for me, bow. Igbo, no, show for me, bow. Everybody, show for me, bow.
Ati day.
That's right. Sing, kontaleche. Go quickly, get your money and pay for the new CD from BB. You will hear me, I'm on Nigeria. Speaking Wazobia, mess with me, Wajia. To bang ball or a team on saw, only team on call, but when you eat and my mom, it's more law to the top. BB, that's me. I'm a family.
That's
in London.
That's
in Nigeria. That's right. BB. My family. Everybody, I go.
Ati day.
I bear money. Ati day. Pack your stuff and go. Go. Big brother, Joe for me. Bow. Natural born, Joe for me. Bow. Everybody, Joe for me. Bow. Cherise, Joe for me. Bow. I'm a gay, Joe for me. Bow. Bobo, Joe for me. Bow. Agbalagba, Joe for me. Bow. I'm a day, Joe for me. Bow. Mommy, no, Joe for me. Bow. Daddy, no, Joe for me. Bow. Nigeria, Joe for me. Bow. Everybody, Joe for me.
Joe for me.
Joe for me, bow. Joe for me, bow. Joe for me, bow. Joe for me, bow.
Ati day.
There is no tastier recipe around the African music mix on VOA.
Ha,
abantwana bane the weather is chill mabaqhoka mami sipi tire siza chenja mavi brothers going crazy hop in the wheel tell us still uzohamba yeke tshele lena ayo kuthi siphumeke uma uzaphethe vibe really does the streets is buzzing take it easy guys it hot drive bagel kukoko bagel kukoko says we say kukoko bagel kukoko When I check the guest list on my bito, Byangmar, Lumtano Semya, Pantipelilish, Patunga Wash, Sinandisin, Kenango Bus, Siglindele Puzo, I man, Mauplo Mekone, who's a Tona Gancha, Shego Bupa, Shona Bukas, Bununu Wazan, and his own Tona Pagat, Ninga Kalas, Ninga Gabas, his into Sinand, Hubukazi Kas, Bununga. So bono matras, Mandela notes, tola mapogot, ma popa no, sachai bageku koko, hageku koko, sazwis hageku koko, hageku koko, sachai bageku koko, hageku koko, sazwis hageku koko.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. africanmusicmix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
And now, another song reflecting the views of the African Music Mix on the Voice of America.
tuende pamoja. Tuende mbele pamoja. Kwa umoja kama kitu kimoja. Kenya, sisi sote pamoja. Tuende mbele pamoja. Kwa umoja kama kitu kimoja. Kenya, sisi sote pamoja. Tuende, tuende mbele pamoja. Kwa umoja kama kitu kimoja. Kenya, sisi sote pamoja.
Proof positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Tony Chonacho Kirino Yesha Kipaji, Kofanya Wazugaji, Wendajo Kumisha Taji, Sinisa Yetu Mistari, Kahojelo Adibaji, Uniwezo Wetu Ndugu, Mola Donto Aji. Nicho nacho kilinyo nyesha kipaji, kwa fanya wazu kaji, wendajo kufishe taji. Sikiliza yetu mistari, kama jilio ni baji. Uniwezo wetu ndugu, mola ndo mtuaji. Na baki nikijuliza majibu, baro nigiza. Labdo kzuke mjiza kubadili hizo fikra. Zandoto na herf, awe zila ndo vipof. Kamili kuwa batili hizo ninjama potof. Fakita maji wa baridi ya kiwa ndana jokof. Nami na pima pembe panapo mstari mnyo off. Sitaki kula mifupa, nataka kula binof. Au niweke tenzi jepes, welevu uwe mwepes. Nipate kioko. Nana sulizi hifasiri. Nodokane na giza, nikaziwe mwanga wakandiri. Umiza kichwa msi, sijonekane batiri. Shika mai kwa diri, au tuwe hongo kwa siri. Ipa kutaina kisi, tonekana simsafiri. Nasto iskata maa kweje rap tuweke na diri. Konjesha kipaji kabiri, nandipo watapo kiri. Kilinyo nyesha kipaji, kwa fanya wazu gaji, wendajo kumishe taji. Sikiliza yetu mistari, kama jilo adibaji. Uniwezo wetu ndugu, mola ndo mtuaji. Tori chonacho kilinyo nyesha kipaji, kwa fanya wazu gaji, wendajo kumishe taji. Sikiliza yetu mistari, kama jilo adibaji. Uniwezo wetu ndugu, mola ndo mtuaji. Fane kwenda mlama kama jahazi lishe zama. Funguwa jichora chatu rekebisha mboni sasitazama. Kibi kionacho au mesahau siliza zama. Usipo ziba ufa utakuje jinga ukuta. Na mahute kimbiwi mali popote takukuta. Instead ya tapo kushika kika hapo tofurukuta. Unifando alisi wa hip hop ndani ya bongo. Na fresh utakidogo wasaniku tupia na madongo. Awelevu mecha hisha na ufahamu katiko bongo. Marafiki wanafiki bado naleta kimti manyongo. Abachezi tracks za mzao eti paka pe hongo. Wapi na kwenda jamani kumbu kendi tulipo toka. Kweli ya kuwepo na sasa yupo bado anafoka. Tazidi kuropoka na kemia wop hata choka. Japo mambo yake kwa sasa yapo kimshazari. Wengi walikata tamaa kwa kuona fani hii hatari. Alipiga moja conduct test zari kimetari. Wenye vipaji washike nafasi wazugaji wakae mbali. Yeah, kata tamaa kwenye rap kaweka nadhiri. Kuonyesha kipaji kamili na ndipo watapokiri. Tori chonacho kilinyo onyesha kipaji, kwa fanya wazugaji wendajo kumishe taji. Sikiliza yetu mistari kama jeli wadibaji. Uniwezo wetu ndugu mola ndo mtuaji. Tori chonacho kilinyo onyesha kipaji, kwa fanya wazugaji wendajo kumishe taji. Sikiliza yetu mistari kama jeli wadibaji. Uniwezo wetu ndugu mola ndo mtuaji. Bongo kwa sasa nani anastahili kuvishwa taji. Aitwe from mabongo kwa kuonyesha chake kipaji. Mbunifu wa tenzi watokusio wasichotaraji. Kuonyesha upeo wakili hadhira simone mzugaji. Wapo wengi wenye uwezo lakini wanakosa mitaji. Ndicho chanzo kikubwa kinachoficha vyao vipaji. Walio juu kwa kweli wengi wao ni wazugaji. Wachache wabatishaji moja moja wana vipaji. Kwa hali kama hii platinum bongo tustaraji. Na kuna testa ili vyovyote kuvishwa taji. Msikumbazo na shangwe na kelele za watazamaji. Ubunifu wa tenzi na staili ndizo zinazojaji. Siweke mbele kipato mkazani rap kuna raji. Rap ni wito wala hii sifanya pito. Darasa la ushauri ushauri ya dhira pasipo malipo. Wewe ni msanii jicho la tatu katika jamii. Fundisha kinadharia kimatendo kama nabii. Na rap takubaliwa tukienda kwa staili hii. Ila tusikate tamaa kwenye rap tuwe tunadhiri. Kuonyesha kipaji kamili na ndipo watapokiri.
Record,
ilionyesha kipaji kwa faja wazugaji wendaje kumlisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno adibaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji tolicho nacho kilionyesha kipaji kwa faja wazugaji wendaje kumlisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno adibaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji.
Like sunshine for your soul, the African music mix on VOA.
J'ai pas confiance en moi et ça l'étonne. Quand j'en fais pas assez, j'en fais des tonnes. Tourne en rond espérant tomber sur la bonne. J'ai souvent l'impression d'être sur le monde. Je veux pas que tu t'en ailles. Baby, dis-moi c'est quoi les bails. Je passe te voir à quelle heure. Au fond toi j'ai pris une bague. Elle me dit j'en ai marre de mon gaille. Tu commences à me plaire, boy. Je te souris pour rien. Je kiffe quand tu fais le Mario. Ton mec est beau mais bon qu'est-ce qu'il est con. J'exploserai avec toi car t'es ma bombe. Suis-moi à la maison. Tu sais que j'ai raison. Si tu me demandes, je redoublerai mes forces. Ouille mi amore. J'ai toujours l'âge, te le promets. Compte sur moi pour être honnête. Yeah, yeah. J'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de toi maintenant. Laisse-moi seul un instant. Je suis surtout pas.
From the Cape to Tangier and all the points in between, take a musical journey on the African Music Mix.
And then no card singing. Papa na with Ney Brandon, Nadiana. Bitumba baba baba. Toujours, toujours, hein.
Follow the oil, but what can I come? I'm so sure.
paso.
You're listening to the best selection of tunes from throughout the African continent. The Voice of America's African Music Mix.
Kina mama mpo! Ni pararira si pararira!
Sounds from the continent that all humanity calls home. The African Music Mix on The Voice of America.
The African Music Mix. Where the magic never ends. On the Voice of America.
If you that watch it, if you know footy, emo drop it, em wing, emo that drop it, em no, no ma feria, shiria to pemisha, awen shakosa. Mueban tuya, shiria to pemisha, devon shakosa. Padinana ikalanda pishamu beni, if you chale lilanda vena beni, if you toile danza na vena peggy. Oh, when so I tell you, Gina Pelo, when so I don't have a funny future, and they wish to get a book. Oh, my, you Lisa, Kaya, Gina Pelo, when so I don't have a funny future, and they wish to get a book. Oh, my, you Lisa, Kaya, Gina Pelo, when so I don't have a funny future, and they. Ushetu gafika ko kumwaku yulisa kaya nowadays ngawali fika 50 nishimune wali palwa ule tasha fe Jehova nishikuwa mona shafula sana fwe bambi tatwishibe katuka nyanta kono lukasa uwe tatwishibe tatwishibe ni kaya 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 Abanande bona kula na bo, Shiva mona na kalia yo na ipusho yo na ipusho yo. Bonse bali po kutongo gaimwe, Gina Pelo mwenzo, na tunto kanya pali future yande, uje tu gafika ko, kumwaku yulisa. Kaya, Gina Pelo mwenzo, na tunto kanya pali future yande. Uje tu gafika ko, kumwaku yulisa. Kaya, Gina Pelo mwenzo, na tunto kanya pali future yande. Uje tu gafika ko, kumwaku yulisa. Kaya.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The African Music Mix on VOA.
Imani Turema, Mwese Yamuha Imochana Karanga Nurimi.
Listening to the best selection of tunes from throughout the African continent, the Voice of America's African Music Mix.
Roho ya he,
Sounds from the continent that all humanity calls home. The African Music Mix on the Voice of America.
Nasikane na kusila mbomori bukimba. Masikane. Masikane. Nasikane na kusila momoli bukimba. Nasikane. Nasikane na kusila momoli bukimba. Nabula nende wanje oba wasano bati benaye. Nyola njemo wino itabanika. Nasuwa nende wanje oba wasano bamiya boye. Nyola njemo wino jona lipama. Nasikane. Nasikane na kusila momoli bukimba. Nasikane. Nasikane na kusila momoli bukimba. Nasima kumare nasima wasapeto. Nende pi.